shaya mbeneze Tukai na ufungi Sururi elarama Baba we waenu Washaya mbeneze Tukai na ufungi Sururi elarama Baba we waenu Washaya mbeneze Yeah.